sakiraaɓe heɗotoɓe studio tamani on e bisimilla heɗade kabaruji kertanaɗe sukaɓe jokkolɓe ɗi min Ousmane Niare Bouru woni hen ɗo min tawɗa ɗo e Mamadou Sama Sekou Sembe Sekou a jarama
hayre ke jom waare
a bisimilla
keñbakoɓe ɓe celli
ana celli basalemoɗo
ko leɗoɗo min to kange a conni kange ana heewi
toɗe kange kay won ton jaari
wala ko nilɗo
laddenini ɓe gondi e bonnude toon ɓeɗon ko joguinda toon hannden sukaɓe
e mbiyan calmin kala heeɗiɓe studio tamani ke mbiyan haali hoore ma yettore hesnade sukaɓeɓe e mbiyan e ley kabaru ɗiɗen puɗɗiran kabaruji dow mbiya covid-19 leydi ndi yawti mbiyan addadu ñaaji ñawɓe joni woni goho jaati ñande altinere nde leydi mali ndi limto mbiyan hakke temedere capanɗe jo e jo yimɓe tawraɓe hakkika ñaw o jeɗɗon ɗum yawti mbiyan banggal minimag deɗo yontere e mamman haala wayde ndenago ngallure bamako e mbiyan kedde leydi ndi e tawi kama jaati e leyɗiɗo mbiyan bonnodaji ɗi suka na heewi hen ndenna ko ɗum saabi ɗum e mbiyan jaw muɗum e le mbiyan journal meɗen en timminan ɗum hono mbuɗan nin yewtere Sembe Thialɗi
Sembe Sekou kabaru ñaw coronavirus hollitama wiyede joni kay jeey fa hedde himɓe ujunaji joƴom ɓe ñaw o nangue
noon tigui mbiyan hayre ko joom waare joni woni goɓo dun ñande altinere ƴaɓɓide nde leydi mali ndi limto temedere capanɗe jo e jo ñawɓe hakkika jeɗɗon ɗum iwɓe hen
Sembe Sekou noon jaati fayse tawa ñaw o ana wondi e lañude kasin fa joni sukaɓe teddinta dabareji mbiyadi ana denta himɓe e ñaw o yogaɓe ka jaati hakkillo mumɓe e ñaw o wala jaati
noon tigui e mbiyan banggal muɗum keɗɗona ko heɓani en suuri Ibrahima
sonin laamu hokki ame maski mi ɓorno sabu haɓude ñaw coronavirus o mi ɓorno tonɓe ley o wakkati ti ɗalla mi wawa wattude bu temedere maski goto tawa min lonki hokkude coggol ode galle amen ɗe mais hoore ɗan mi ɓoronta ko maskiji saabu di neɗɗo suuma kan ɗum waɗi somi ɓoronta ko ndi soni wala ɗum mi wala tiɗalla fo e teddunde sériyaji coronavirus o sukaɓe jogoɓe yiiɗa ɓornade maskiji saabu dina ɓe hoolake laamu o laamu o haalta gonga koole wala ko laamu o kadi badde leydi ndi ɗu saabi so jamo jaɓata ɓornade maskiji
Sembe Sekou e jaran jijjan ɗo ley cercle keñiba ɗo min gonnode yontere nde ley o commune sukaɓe kolliti wiide keɓata golle
noon jaati ɓen hayrenke joom waari ɓe gaɗi woytago jaati fewde e laamukoɓe banggal muɗum ndenɗo en keɗɗo ko ono jarnoɓe tun ɓe heɓani en e dow fayitago Oumar Waygalo
les commune nokkunodirteɗo jijjan iɗon woɗɗiri ngallure keñiba nde ko yata kilogaji capanɗe joyyi sukaɓe wonɓe toon ɓe kolli metti muɗen sanne e wayde golle ko woni le oɗo nokku ɓe mbi koɓe jeeli tan ɓe keɓa toon golleji ko wona yaade les damaji ɗe ɓe mbi le oɗon nokku ɗum wona ko yaafi fi so wona ni les damaji ɗe jaaɗa so golloyɗa fa hannden ɓeɗo sukaɓe gaɗi noddango fewde e laamukoɓe wonɓe le oɗo nokku ɓe mbi ɓen tinno piyana ɓe dabareji ƴeewa yalla hono kani huntinirde himmiji maɓɓe hoore yalla waylitere ana waɗa le nokku maɓɓe o ko heewi sukaɓe wonɓe toon ɓe fuu ko jeeli yalla nokkule gollejo le yigaji le leydi meɗi ndi ana kooƴaɓe e golle
si en ƴiwri jijja en jaara hedde machina toon du haalde haala golle ko yaata sukaɓe nogayon coffeur 1 électricien e mo'intinoɓe mutongaji e tailleur 1 dokkama kake gollide altinaire ƴaɓɓine nde
hayrenke joom waari ɗum waɗi ngalɗo dokkal waɗi caggal balɗe sappo mbiyan ekintingol e le ko wiyete entreprenariat fanda muɗum e wi kamɓe landinɓe ɗum woni hadde mbiyan wayde heɓgol golle sukaɓeɓe ndenno fabiɓe e woni union européenne banggal GIZ e le mbiyan projet lolirɗo projet dow mbiyan gullidal ɗum ONG Swiss Contact
e jaran joni yewtere meɗen minimag yewtere minimag hannde nde ana fawi dow wayde deƴƴere ɓeydude heɓde sembe le ngallori bamako nde e le keddi leydi meɗen ndi
harenka joom waare tawi kama widéo ɗi ɗo hippo hippoŋoji ɗi fof sukaɓe na heewi hen sanne
ko saabide sukaɓe ene gaɗa ɗi bonandaji yalla rafi golle saabi binɗum na heɗo hani waɗede fa wayde deƴƴere nde haaɓe keɗɗen ko kalifa goyta heɓinen do faccitago Oumar Waygalo
bamako ko sakkiti ko fuu bandiyagal ngal ana yaha tan ana heɓa sembe ko ɓuuri hewde golloɓe ɗiɗo golleji bonɗi fuu yo sukaɓe jokolɓe hewɓe mabɓe kay kolliti wiide yo wayde golle noon
sukaɓe jokolɓe en koolake hoorere muɗum ɓe waɗan guyka ɓe mayan guygaji yo saabi golle sukaɓe wala e golle sukaɓe ana an immade daro tewtina hoorimu en golle saabu dine ɓe andi leydi ni hannde gouvernement wala sembe wallude jama o fou tampere ko tawa fo hana wadde ɓeñude adama gujjide janan ndemi wala e gollam menen ɗum mi wawa famude ɓe arrondissement ji hewɗi e tawede fo yimɓeji ana hippe jamma ila sukan gouvernement o wonko daraki e darde muɗum kañum e sukaɓe ndu ko hewmi wala e golle
kanko fode tanju goura andanɗo kabaru neɗɗako o wi ko laati sababu wayde ndenagol le ngalluji ɗe ana heewi sanne wattu joni o wi sukaɓe ɓeɗon kani huntinede hoore
faciliter
mais calmina gouvernement nar marfa hadde dorguji nadde de leddi sakku et timode hitane 2020 or so de mili fa leddi denagu ewe lamu immo daro yalla deejere wada ben han imad be walla suka be kasin sab de na suka wala golle dum waddi tampere leddi hande
problème que nous avons aujourd'hui
fa dido tidalaji hebene jogala yoga e tay ko tobe kay koliti wiide jamarnan hani martinde kumpa lamu ko bende yihi ko fama e fu yalla denagu muden ana darene
jenay lewru december ndu adnaaru allandu fu yambi ni nyaloma keenaade habgol e yurku yurkoji
helke jom wore mbey yu kabaru yibdo sana leledi malindi wakkar juno sukabe hewbe holliti ana hani dabreji hertadi bamane bangal mudun
sembe segu le cagide yontere gonden yewtereji hedi ngodi e watde baldidi
jenna cagide yontere de yambere ku buri fu fande wakkar juno woni kanko lulirdo kanko musa rapere mbey iba wonna ya wadan concerto kini dugutun dum woni le lam sikasu ben bangal cassette maka keso lulirdo mo nampire
rapper no dite do malake kanyu do anan tawede palais de la culture amadou ampateba en jaran jun kabaru jaro chalde final afro basket egypte 2020 sukabe be kibina dubi sapo e jetti be mali kawibe senegal alal bar jabbene ne dum wadi le capital lead egypte caire be kibi badde chapande jetti didi ben chapande jetti
jonon cilodo do bol e glom bama coupe o kanon no sukabe rewbe be kay hebali bamde ben hono do bowiri ni coupe mabbe o sabi egypte fibe bangal chapon jagom jetti chapon jagom e tati
andi be kabaru ji haro jaldi koliti wiide mali ana jondido no hebude o coupe sabi sukabe hakkilaji mabbe ana baltino ani ko mohamed soumarewi o consultant sportif oumar waygal landure makko
futton le ka wana ko yafino ngabe kibi hontede hakkile mabbe fabe mbali hawde Egypte leli to ballon o fiete en auto dum wana no ko nevi rewbe be ka futtiri no muddi be kawi koyde nay ma final to be kawam dum ana wawi famede sabi be survive rewbe gondube jangude
nyalo mo jago e cagitoto do phase de poule Ligue des Champions fiama le fiama talatare alal bar jabbina den
non tigi harega jom wari mbiyan ekip ngaji sapo jagom be ana anda hankasen jawbe 8e de finale be kay
ekip ngaji wonno Bayern Munich Real Madrid Manchester City Liverpool Chelsea Borussia Dortmund Juventus Paris Saint-Germain Atletico Madrid Borussia Mönchengladbach FC Porto Atlanta Sevilla Lazio FC Barcelone RB Leipzig
fama mo jati
sembe se ko mele acirani kabaru
non tigi
sakirabe hedo tobe studio tamani do kadore di kabaru jahan den lamdo hollu en jango fa ngarten e kabaru jigoddi kedde hedade do e sedde yewtere tous o grande waran jukkininde en kala hande hala rafibugol sugabe golle le lamu kenyeba